You're listening to the Samoan program on 1FM 98.5 with thanks to the NEMBC and the CBF.
For Samoa, yeah. What my for the time I'm at the hell that proclaim for two years. Yeah, and more on the Muliatu for my loan for half tie, but even Malus yet at no fire, more mile that of us a longer. It's your Samoa, Niaso. Yeah, for Talofa to proclaim me until tomorrow, Matina Matua. If I pay on the fail favor, the tap tap boy, lower motor. If I pay for a the malum and put years your tattoo to know. Yeah, if I tell of how to that proclaim me at your toe way for a loaf young man, I'll win a nias. Yeah, my lole, fat to toa, my lole, my loy. Yeah, but before you toe, lo, if young man, I'm going to tattoo for now. Yeah, or tattoo proclaim me, nay, as a lulu de tassi, ilafiafi. Iva PM and se full PM. Wang TL nay, fal to SMO car, my mea. Only I find to own a lay of your fee. Yeah, fatal of fatu that proclam. Yeah, tying out that to pistol nay, yeah, I'm a tile that to proclam. Le tuo lava lo tato mapsanga, ya, e faiva venga, ya ma fuan tato li me fu neas fo, ma lo le fatu toa ma lo ngalu.
Mama,
Ya, tat fasi silangan nei Malint Kuo News Service, Victoria, 27 October 2021. Across Victoria, almost 76% of people are now fully vaccinated, with close to 91% have received their first dose. 1,534 new locally acquired cases of COVID-19 have been recorded, with 13 deaths. Victoria has over 24,164 active cases, all of which are in isolation. Australia's medical regulator, the Therapeutic Goods Administration, has approved the use of Pfizer COVID vaccine booster shot. The TGA granted provisional approval on Wednesday morning for Australia 18 years and over to receive a booster dose of the Pfizer vaccine. The official recommendation is for the booster shot to be given at least 6 months after receiving the second vaccine dose. Immunocompromised Australians are already eligible for a third dose, with aged care residents expected to be the next group of receive the booster. Prime Minister Scott Morrison said the federal government would finalise plans for the extended booster vaccine rollout within the next week. Rapid antigen test to sell in supermarkets. Rapid antigen COVID-19 test will soon be available in supermarkets, with 8 different kits approved for rollout across Australia. Some Coles supermarket locations will be stocking kits from as early as next week. This nozzle test have a turnaround of approximately 15 minutes and will be available in 700 different Coles stores across the country. They are the first of 8 kits approved by the Therapeutic Goods Administration. Estimates have the price of the kits ranging between $10 to $30. Vaccination caps for low English language skill lowering. Experts say the COVID-19 vaccination cap for the people lower English language skill is closing, but that continually to remove barriers in importing. Migrant communities with a lower English proficiency remains a key focus for the vaccine rollout, with those groups still falling behind in vaccination numbers. Executive of the Multicultural Center for Women's Health, Dr. Adele Modolo, says that some of the programs which are currently effective are those that allow people to have conversation about vaccine in their own language. Mr. Modolo also noted that measures need to go beyond education, with practically ideals such as providing transport to receive the vaccine and helping women to access child care. For more information on vaccine insights and how to assess them, call the COVID-19 hotline on 1800-675-398 or search the Department of Health website. State governments and health authorities continue to emphasize the importance of getting vaccinated to prevent serious illness and enable a return to a normal lifestyle. Vaccinations are available at government-run hubs, general practice pharmacies, and no appointments in needed at Victoria Government walk-in site. I'm Wang Uchi Afalto Esemo Kalma Mea. Please join us next time. More news. Stay safe. Tofa Sifu. Yeah. Mutatu News Nga. Mailing Nga Britannia. Mail and EMBC. Multilingual Service. Victoria. Asu Ulusu Fitunei. O Topa. Tu Lua Felo Sumatas. Tatu Pesen. talo fa Samoa. Ia on nei tulae. Ia mantu fo I le uso. Ia pole atali I fo I fenga I ma engagement. Ia ole atali I a centenary pali centenary male. Malana wo Francis. Ia le mamea. Ia e fatalo fatu tatu poklame fa manuia le le tu fat singa o lua mo le sauni atu mo le fa poiponga ia manuia lua aso tele ia talo le lufo le atua ia fo ele le manuia fa manuia le atua ia o lua ia sanga ia tu ia mo le aso tele lua aso e tu fat siai o lua ile sacramento le fa poiponga ia e mole tuai ia momo onga lofa ia mangutia faltu esse le mamea la autu ivanu ia e feritisa malfanao ina I Shepparton ia ole o atu ia lo ia ia lofaanga ele mvae mo oele atelii ia mo la uo ia sauni mole asu ia fia ia famunu ia tufo ia pae malfanao ia amese a inga umwa imelpone ia taina atu nei pese mo utou ole atua ia tu mawaita atou ole atua lava e mawailo nufifia mawailo alofa ia e famaoni lo na alofa ia te oe ma ia tu mawile atua ia e manuiai a inga mon lumanai ia e mese ai urfenga I male ni famai nei taimi ia se taimi I luma tatou toe feiloai ia pe a tala ia malaga atu o Regional Victoria I na imepone ia alofa atu a pali centenary ma le toʻalua ia faapea foʻi I le aiga ina imepone alofa atu foʻi ia Adam ma Christine ma le fanau ia o le atalii ia ma taio paese ma le toʻalua ma le fanau I lalō ia alofa atu le proklami ia te outou ia le fagaloina foʻi I le tamamatua ia liufau ia ma le toʻalua ma le fanau I nei Shepparton faapea foʻi agalelei I tafale uma ia ma tatou aulotu I nei Shepparton ia e manatua foʻi le uso pe ona tatou mafuta le suga ia Conrad le suga I le epakopo le tatou ekalesia ia faamālō faafetai mo galuega lelei sa e faia mo le tatou aupaia I le taimi foʻi sa tatou faatasi ai ia I lava ina iai ia valauina mo fai malaga atu I Brisbane ia ma le toʻalua ma le aiga ia iai le agaga o le atua alofalagia I le atua ia fuafuaga uma ia faatasi foʻi le atua ma outou pe a faimalaga atu faamaoni o le alofa o le atua iā te outou malo foʻi mo le taimi sa tatou feagai ai ia ua ilo foʻi au galuega lelei tono le tatou ward ia o le steki ia ma le aupaia uma lava e sa sulu atu I fia mo lau soasoani faafetai faafetai lava ia faapea foʻi e o loo faapea ona faafofoga mai le tinā matua iā vai malo le galue malo le faafofoga mai tatou proklame ia a uma le tatou faasalaloga faapisinisi ia ona ta atu lea o le tatou pese lea mo outou.
We should all save 000 calls and ambulances for emergencies because there are alternatives. If you feel unwell or have a minor injury, there's your local GP. You can see a pharmacist for questions on general health, and you can always ring Nurse On Call at 1300 606024 for immediate advice 24/7. So think about how you can help save lives by saving 000 calls for emergencies. Find out more at betterhealth.vic.gov.au.
Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor.
We're back.
The Tangamar Hotel is not just your everyday country pub. It's a Goulburn Valley institution. Established in 1891, the beautiful heritage-listed building is worth the visit alone. On the Silo Art Trail, the Tangamar Hotel offers quality lunch and dinners, eat in or take away, as well as accommodation, including some brand new ensuite rooms. It's family and dog-friendly, as well as offers catering for all functions, including weddings and parties. Open 7 days for lunch and dinner. Why not organise a group and grab the courtesy bus? The Tangamar Hotel, more than just a country pub.
1FM sponsor.
Take a trip down memory lane when you visit Barclays Antiques and Collectibles at Emerald Bank Kyalla. You know, right next to the big windmill on the GV Highway. With a bit of something for everyone, Barclays Antiques and Collectibles truly is the Goulburn Valley's home of treasures from days gone by. Whether you're after a vintage gift, man cave item, rare collectible or unique present for someone special, you're sure to find what you're looking for, or maybe even something in between, at Barclays Antiques and Collectibles. Find them on Facebook or drop into their store at the Emerald Bank Complex, GV Highway, Shepparton. Open daily from 10 till 4:30.
1FM sponsor.
Victoria, vaccination is your ticket to everything we love and miss. A double dose is your ticket to Friday after work drinks. Your ticket to bickering over the bill with your family again. Your ticket to Saturday club cricket snags. Ah, shot! To pitching those tents at that spot you all love. And the perfectly brewed tea and advice you've missed with your yaya. Your vaccination is your ticket to everything you love and miss. Book yours at coronavirus.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor.
Thank you.
te fatalo foi lo tato utunu o ngā tutonu le vāyasa o tato whelo a iai o tala mai sa moa. O le tiutio le mālo le una ia leo au wala o pui puinga mo le soifua le leo tangata o lo tato utunu. Ma ia fianga o faa ma ile bipisi ona o tau mafa o le paleni. E mafua le le tele o tau mafa esese mai fafo o wala tu faa ngā ina e tausia ile soifua. O le aso faa ilunga ina o tau mafa le lulangi le neitu sanga. Ma faa tau wai fo ile aso o fuala au aina tau mafa mata, faa pea fuala au aina faisua. Wa ave aile faa mafa le toyati na aina le lau ele ele faa toa e faa toa ngai mawai mea ai. Yo tātou lava lau whanua, ai whai titia le whaano o langa i tāo mawha i toa ngau sia po process food. O mawha wai unu whaatu pula ia tangata e mawai wha ma i le PPC. O ave le wha maalo si au, ma le tua lalo le tamai ta i pāle mia, le fio ngā fia me nā mi mata awha i le wha ilunga ino le aso tāua. I le toi ati na e leo wha ato anga i le tunu. O se tasi o manu lau tiera na whai ngā maalo o siria nei ma le valu wā i aso talu na pale atu. E fatu teia le ati na e o Samoa.
E tu sama li poti sa tu fatasia le FAO, malamatanga luenga o soifua maloloina. E fatatau ili tulanga o le manu pui pui o ta umafa, mali ta umafa tatau o tangata Samoa. Sama ni no aile to tele o le faitawa o fa yo tangata matutua o Samoa. Ua afia I faa mai le pipisi. Ona ole le ta umafatatau I mea ai pareni. Olo o failo mai foi I nei lipoti. Le si itia ole tangata Samoa ua afia I nei tu aina faa mai. Ae maise ua amata ona afia ai matupulanga talavou ole atunu. Ole ala lea e avepea le faa mamafa. Ma le fata ua le maro I a wala esese o pui puinga. Ina ia una ia I le ta mafa tatau I mea I paleni. Ma le maua pea o ta mafa mo sa moa I taimi unu. O se taimi o le so o le a faa lau I loa aloa ia I fo I se tasio ngā lua ntele. Ua faa ingoa ina o le ripoti mo le faa ngā solongo vae ngā esese o ta mafa I sa moa. Lua fetos full. Ole simi autu o lea ripoti. Ole faya oni swinga le lei. Mo ole faa ngā solonga wae ngā esese ta mafai awala tala feangai. E tali atu wai swinga ole tau. Male mautinoa ole soifua malolo ina le lei o tangati Samoa. Olo susolo faatasi lava manu lauti o lea ripoti. Male sini au tu o le neifa moe moe e au wala atu I a tatou ngā duenga fatimu. O se whamanatu fo I lea mo I tatou uma ina ia fata ua au wala o puipuinga o le tu mamala o tele ina ia maua pea masao ngale mu ta umafa mo Samoa. O le ta ua lea o le tatou ngā duenga fatimu awa e le mafai ona tatou ausia nei mau whamoemoena I ona tūlanga o te tele pe ao tatou le ngā rurue whaktasi.
Le fionga le pānemia, le fionga a fiamena o mi mta awha I le aso wha ilunga I no tau mafo le rurangi. Wha pea fu I le aso wha avao mā lo, o fuala au aina ma fuala au faisua. O lea fu I sauninga na wha lawi loai e le fionga le minstao wha toanga ma whainga whaiba. Se tasi o talo fōu wā tina eina le ufei wha atoanga o wha apopoatu I tu ai ngō talo, o lo wha peon abinatu I whafo.
Ea, o le aungane nā alwha moe moe o le tato pāstanga ni as o leo tōwa e atu le laulau lea e tū mai leo tū tau ngale. Ea, o talo nā vave nā mfolinga nā le talo msalo pe wha le lima masina. Ea, o se I lunga ma ua tala fe ngai le lei. Ele ai se tangata fatau talo ele si fatawa I am fitau mafa ele ngata foi la isamoni ia a watu no mama na e to te sila fia e ta mafa ia tu le tato malo le tato ia wa fao mai si tu no le tato maketi fiti la lo tonga mai si tu no Ya ele ma puerta to tam fainga ole wa fusul tar salani fusul tar sambo fusu mai sitalo ya na mai mo mo talo mo mo sa mo 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 ya le la wa ta mai le si champini da ol talo ba efeso soani mol fa lau teleina ol ta to export market ol au na tu ni sila ya sila mai mo mai la ta to wotno sa mo ne ya mai se sa mo de la lo la ya to ya tau to nama o tau tato talo wa bere la batu tu ya tau tita mama fa inisi talo nisi atro ai fa sama tonu mai lo tau fina ngalo e fa tau tato talo wa bere la amata na wa wa imol tato maketi fafo
le min stau fa tonga ma fa inga faiva le sunga la auli le wate pola te bao fosi smet O tula in fam si runga fai tu malo in bulinu umore te imua mua se matai ma se tau le leo le fio anga o sasina. O tua ie le poloka o se vayango le alatele le malo. Na mafu wayo na le faa wa wina ile tu o sava ii le solo ata vale le vayanga faa upufai e pui pui a ya ata tau watangata. Au faa nga soro le lato u faa lawi loa ilo lato ule tali ya ino le faa iunga le fam si runga o talo sanga apili. Na alua ia ile fai nga malo le faa tua tua ili atua samo o kutasi. O le tu inatu ni talia ila ua umolia, o faa malele sana sopa, maseve ava ula seve panapa. O neli mae asue su enga leo leo e faa mautu wai molia nga faa iu. O le faa msino nga faa itu malo foi, na toe tutula iaile toa iva o tangatole nu o matau tu fale la tai. E au fiei ni matai ma ni tau le lea. O na o ni ngayo inga soli tu la fono e pe o le faa leanga o ofe paipa, matau fia leo o atu o le swa vai tau mafai nisi o aingo le nuu. Matau fia fo ifana wanisi ainga, ele toi ulufale ili aonga tu langalua ale fio anga. Otoe tolo mole isi lua vai yaso se ifa mautu mole anga leo leo, ia mao le tolo nga muli muli lea. Ufadia le loo ia le itua leo leo, osua suenga lo ufayepea, eono faa popoa isi isi tangata e mole ia. Ole to ivo ila atou o mole ia le nei mata upu o anae mati salu, lube matasila telatonu, Lube matasila tu singa, nga ngaifo na nai nga ngaifo, taulia lube matasila po vi, ko meri po tia imisa etuale, salalau sililo tu isalongo, hama bea, masafotu junior tu tumapo. Ole tasi mita upu maili faa masinonga lava, olewa ioe chani va edi se tasi na taalo le tatu au lukapita ito fitu ole manu Samoa, imo liango le faa o manua male umio se a upenga matautia o se to ise itulou. Ma ua sauni se faa salanga e tu ina mai e le faa msinonga. O se vevesi na tu le mai le masina o se temana a fiai male o molia na mafuai su esuenga leo leo o moliai chani ba ili. O iei se fua fuanga le minstaa mtanga aluenga o leo leo ma fali pui pui male o la toi fuata ina. E toi ave ile pu lengo feo inga ilungo le lau ili ele po le Land Transport Authority le LTA. Le feio leisene ame ta'avale ma le leisene ino ta'avale afi, e peio na saia imo mua. O faalia ili minsta le fio nga fawalo Harry Jeffrey Schuster, o lo tari e neise fao tuanga le mtanga luenga o tupe le malo, i se tau e faatino ai lea tulanga, a o le i faatino ina. O ia faalia fo yu se suinga e mafayo na faatino i jitonu o le ono basina. O le ia Yosefu o fuanga e tue faafo ina nga luenga le leisene ino ta'avale, Ma le fai ola isene le pulenga o feo inga ilungo le lau wile ele. Ma le afa atino ai e leo leo le ngaa luenga le faa maalu siyo tu la fono tau taa male afi. O ne le aini leo leo e faa pitua lava le lato ngaa luenga matiude tau ave. Ile va aia na o tu la fono ma mata upu tau taa male afi. O lona winga o le tu tau se leni o le angafa ma le pulenga o feo inga ilungo le lau wile ele. Ai o le tu la fono e faa maalu si ai o le pito la au lea ngafa ma malu o le malo. E se furu lima au laka pita ito fitu wa saa uni e lui le siompini o le taa musanga laka pi fitu o le Vodafone ni Savai, le olo umia le awa le tepatasi ma yale pata. Ma le faa ungo le vaya sunei le sifreile ma le asitonai le malaya laka pia le pernise e te wati iwa i Savai, ma le afa nga solo ai le taa musanga, ma le ata imua ai le awa le tamauni saa le lulonga le lui ino le siompini o le tausanga umabae. E leo tu umama ai na fo i taa penanga isi awa Savai, Mo lea taa milusanga e peo awale lupe Siliva Crusaders, Pacific Easy Safotu, Tanga Blowholes, Maleli Yona Paipaele White Lions, Mai Iva, o loo talimalo le taa milusanga taito fitu. O isi o awa Savai o le Sasa Ai Cast Station, Lalo Malava Maroons, Fa Ala Broncos, Satu Paitea, Sili tani for le vao masawai development. E wha au le kapite to fitu mai upolu o le te patasi, Art Constructors Lauli'i Lions, lulu mai vini mai ulu tongia, ma le vailima Mary St. Joseph's. O tala nao le ne yaso, soifua.
Senai taina tumo tinaya fertisa ya va pel fa na fa mun mani fale ya va pe fuita to u mala va lo fe ngai mngal ngon ni fi fi ya pe sene mo to
And miss. A double dose is your ticket to Friday after work drinks. Your ticket to bickering over the bill with your family again. Your ticket to Saturday club cricket snags. Ah, oh, shot! To pitching those tents at that spot you all love. And the perfectly brewed tea and advice you've missed with your yaya. Your vaccination is your ticket to everything you love and miss. Book yours at coronavirus.vic.gov.au. Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
Station sponsor. When your backyard or garden needs a trim, a mow, a clean, hit up Shepherd and Mowers and Leisure. New owner, new name, and new home of gardening machinery. Stocking a full range of Husqvarna mowers, trimmers, brush cutters, chainsaws, blowers, pressure washers, and much more. Simply put, you'll find what you need there. They got everything for mowing, cleaning, and cutting, with finance options available too. Offering servicing on all of the best brands and free pickup and delivery in the local area. Shepherd and Mowers and Leisure, New Merca Road, opposite IGA.
1FM sponsor.
Ellis Yarns and More is the Goulburn Valley's home of all things knitting, crochet and more. We have the area's largest range of yarn and anything else you might require to finish that special project. We can give you free advice and help with patterns, and we will not be beaten on price. Come in and see us at Unit 1069 McLennan Street, Maroopna, opposite the Water Tower. Visit our website, ellisyarnsandmore.com. Give us a call on 0491 011 105 or find us on Facebook at Ellis Yarns and More.
Station sponsor.
This station, FM 98.5, subscribes to the Broadcasting Community Code of Practice. The Code of Practice is a set of agreed standards that have been developed by community radio stations across Australia. They reflect the unique principles of community broadcasting and guide stations in a whole range of activities, including complaints handling and Australian music content. If you'd like a copy of the code, please contact us during business hours and we will mail a copy to you.
Mount Fault. Yeah, man, person na mode.
Now
sa mahalo lo ay o sana la iya mapese fia o Yesu lena o le mesia
sanga I fo I o I'm
Yao levasa, masa waso mayava. Ya, awal if ya kama faifika. Ya, ya wafa uma to I forta to proclaim sa moa nefiafi. Ya, manole fa funga, manole fa no maita proclaim. Ya, teki mela la au nava yaso, tato fa ponga tat proclaim. O pesimoni manao, ya, o tato fa selonga business. Ia ma vatu ia le tatu telefou mai Samoa ia Samoa ia isi upusala ia la foi nule aina potutau tai sele natu yama ia e oto ona ne muangutia fato faso e fua
hey kango e uka ila moro nika mae
we simba, se rumba, se lalo, se simba, 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 simba. Singa kasia, siva siva, bravo de wakoma, fukiwa. Singa kasia, singa kasia, siva siva, bravo de wakoma.
Salama, itayalami, gilana. Jerusalem, itayalami, gilandoloze. Uambenami, zungangishi, gilana. Tomaka emaburu, otiburu ziburu, mi wawa mini buru, tujukuju.